bariki nidde nyo watende walindwa Mulama ese kunyise ori kuchisenge Jukira mukama ya kusubisa Omusaba anawulira era anakuwa byonna Omutima gwabye kwetaka
Obanga wechaye kosobeddwa
Saba katonda
Era tuangulirawo kumavivi